coldplayjams.com.
Yeah, yeah, it's your boy Sam K, aka Sejo Boy. Opportunity mapwela teka mozi, fika mweda kosa idekerera. Uka idekerera ndiye panja palastu, zambo ona mangane wanakulekelela. Uyamba wati wati netali na nani, nani, don't be childish.
Toka kupasa makutia ni kutia, noti antivinango ni nyamula kunyumba.
Don't be childish.
Toka kupasa makutia ni kutia, noti vinango ati ni nyamula kunyumba.
Don't be childish. Zipo vuta pea fika teya pesha, soba kupasa chance guy, kosa deke lako kozi suzi wa kwa men. Iza kupereka, uzata kwa from noise, zazibeza pa mwamba na besi wanzo funika bose. Uzambo chita bati, brief yourself, mtu simu nzako, just do what you can until you succeed your hustle. Don't you know that life is a testimony, before making friends, best making money. Be like guy, I wanna do my own things, to avoid this fucking shit. I don't have friends, yeah. Tori boy inga na kuista offend, chikala kunyonga fie batu na ivela. Niziki samke, woi taichula, nchita fie vending a chita kristo we patapua. Opportunity mapwela teka mozi, fika mweda kosa idekerera. Uka idekerera ndiye panja palastu, zambo ona mangane wanakulekelela. Uyamba wati wati netali na nani, nani, don't be childish.
Toka kupasa makutia ni kutia, noti antivinango ni nyamula kunyumba.
Don't be childish.
Toka kupasa makutia ni kutia, noti vinango ati ni nyamula kunyumba.
Don't be childish. Come on guy. Don't be cocky, you be another kind. Don't be like those who gathered together but muma nomputi. Don't be childish, be like mufiashi boy and work hard. Ubunangani ukaria nama, fingi na mona poboi. Abantu wala patanga taule chitika nishi iwe dev tapali. Kosa bakongereza kozi na bebe ni wakapolo, watabe. Always trust muli iwa kumwamba, ndiye eka tabanga kusegulire njira. Always do like things, not iva mabumba. Imagine woi worldwide kutambika. Jamsevani. Opportunity mapwela teka mozi, fika mweda kosa idekerera. Uka idekerera ndiye panja palastu, zambo ona mangane wanakulekelela. Uyamba wati wati netali na nani, nani, don't be childish.
Toka kupasa makutia ni kutia, noti antivinango ni nyamula kunyumba.
Don't be childish.
Toka kupasa makutia ni kutia, noti vinango ati ni nyamula kunyumba.
Don't be childish.
Come on guy.
Yeah, Sam K, aka Sejo Boy, NYB, new young boy, this one, greatest name in the building, hey yo Rooster, I got you,
Rooster, CoPlayJams.com.